emkhukwini nebunjo lokumamela iradio khala number ithi tulu ayitubudu ayitulu. Ah fuck, why you phonele your shit? Yeah? Yeah, speaking. Angasukuphi? Awuphendulanga ukuthi uyezo rawusele.
Ay, esaka mama. Ay, ebathuzoba nenkombeni. Esaka mama, ay, izokulobola ngenkomeni. Ay, esaka mama, ay, ebathuzoba nenkomeni. Ay, esaka mama, ay, izokulobola ngenkomeni. Ngicela umtshela divari, ngizifunela amabheda kusabafuna bona isidla abantwana bama Easter Monday. Yena kasabi suke mpiyano hamba ubese ugijima evibes ba majida nje sikhuluma ivari lomunbizi nabongcwele ngcwele ngenza kube nari ngizifuna ozongidlika ihla nginikeza ikwaso ngithi uzibona ngomathando zakazibekeli phansi ba umthondasekajeva ngamabomu ungipha ngamabomu unishaya ngamabhomu athidwa ngamabomu ujeva ngamabomu ungipha ngamabomu unishaya ngamabhomu athidwa ngamabomu Jeva ngamabomu, ungipha ngamabomu, unishaya ngamabomu, athidwa ngamabomu, ujeva ngamabomu, ungipha ngamabomu, unishaya ngamabomu, athidwa ngamabomu. Ay, esaka mama, ay, ebathuzoba nenkomeni. Ay, esaka mama, ay, izokulobola ngenkomeni. Ay, esaka mama, ay, ebathuzoba nenkomeni. Ay, esaka mama, ay, izokulobola ngenkomeni.
Yeah, get the shop as it was sure. Gena lay a lady caught him, John Dior. Yeah, he's all over the loss of Sim Short. No source by offer us or not. Each of is small god. I'm judge and come, yeah, pop board. One soft, one flop, yeah, pop board. No strings, your cop is with top. Whom none, yeah, like I, yes. Must I was standing a plus. I sang so short, short, I love. Some shark, take top, gamma jazz. Chivas give it, Chivas as a save it. I'm a saka daddy, put it better than got it about what day.
Saka mama, ay, ebathuzoba nenkomeni. Ay, saka mama, ay, izokulobola ngenkomeni. Ay, saka mama, ay, ebathuzoba nenkomeni. Ay, saka mama,
saka nana,
izokulobola ngenkomeni.
Yoba njani u-equalizer mangakhona. Uzizwa njani u-equalizer mangamosha. Ena le mkuba dali ngithathe kumala costa. And then please mama ungabusa kwakhona. Mara dlala kayona skata. Or ubizi mbintshi sikhole C3 yeah. Okangikapa kayona skata. Bekugcwele ngale phunga lezi skins mama. Excel dlala kayona skata. Or ubizi mbintshi sikhole C3 mama. Excel kapa kayona skata. Bekugcwele ngale phunga lezi skins mama.
Ay, esaka mama, ay, izokulobola ngenkomeni.